emsebenzini abadla ukudla kwayizolo mekusefrijini kubane ekantini balukisa ikantini ngithi kini ke abafana nabo abangafundanga abazi ukuthi baphande egadini khona ngivukayo ngiyahamba manje ngihalela iphitha ngiyala anishios cela sihlanganeni khona onke umuntu owazi ukuthi akagelezanga nizeni ngizomthengela is fine money is not a problem asibonge nina asibonge nina asibonge nina abaphanda iTradini abadrive ama SRT njengathi abagqoka ama replay njengathi ngithi nina abo bhuti bami ningafundanga ayiqhubeke lento siyayenza shama SRT yasange esikoleni kulise bonke laba abanama WhatsApp abafunda ema UJ abagqoka ama hemisphere abahlala ekhaya ngithi bafethu ay umuntu nomuntu uyasiphandela wena ngithi uphande ngencwadi mako sendlini asibonye asibonye